dajimsafi.com.
Mirici Gagăt. Unanifanya niwe happy, tangu tumekuwa mwili moja. Kwa exi wangu siwezi rudi, hata kama kwenda gari moja. Baby, basi njoo Swahilini, ujione vihoja. Mganga analalamika, apati wateja amerogwa. Nachanganyikiwa na mapenzi, nao yapata kwako. Sa tushinde njaa kwa nini, tushakula kiapo. Ningeona uzuri wako ta ningeungwa kipofu. Ningetembea na wewe ta ningeungwa stroke. Tukiwa kitandani na shindwaga kukustop. Mtu gao napigia mbaka bao la kucho.
Na vyo ni rusha ro, na nichanga nyebe. Sini peki doga, baby give me some more. Na vyo ni rusha ro, na nivuru gebe. Sini peki doga, baby give me some more. Aya, baby give me some more. Baby, give me some more. Baby, give me some more. Oh, oh. Baby, give me some more. I like it. Baby, give me some more. Baby, give me some more. Baby, give me some more. Oh, oh. Baby, give me some more.
Tuko mai mpaka watu wache. Wanotaka tuachane, na wakitufuatilia kwa karibu, ili wasitupate tukazane. Hey, hey, mina kumezea mate, na wala tasitaki tutemane. Na ikiwa mapenzi ya jani, miliko tayari tugungane. Oh, oh. Baby tupige kazi, umwaka wakufosi. Hata wachawi wanajua mchawi noti. Ah, we uogopi. Wachaga wana mini sigara inatoka moshi. Ningeona uzuri wako ta ningeungwa kipofu. Ningetembea na wewe ta ningeungwa stroke. Tukiwa kitandani na shindwaga kukustop. Mtu gao napigia mbaka bao la kucho.
Na vyo ni rusha ro, na nichanga nyebe. Sini peki doga, baby give me some more. Na vyo ni rusha ro, na nivuru gebe. Usini peki doga, baby give me some more. Aya, baby give me some more. Baby give me some more. Baby give me some more. Oh, oh. Baby give me some more. I like it. Baby give me some more. Baby give me some more. Baby give me some more. Oh, oh. Baby give me some more.
Kuwa ngoma kali kutoka kwa DajiMsafi.com.